nsobya omukwano bebi byomuntu nganze ennyama empedde ku ffumba olwabite yagenda apakase japani eyo yinga te japani wala yangamba genda japani akole tuwerere abaana baffe kwansinga okumwesiga samanya nti alirweyo kati myezi mukaaga tampandikiranako mazima luddeyo nnyonyo omutima gutandise okunnuma nze n'ekiro naluse bakumba n'eri japani kaziri nagageri eyo ngali musuubiza omufumbira jenandikete nemusango yo nemfubo kumuza na yesi chiwanti achainza foyo pita ya buka
iya changu chendi bamifayo koma wekelo obo ulida changu chendi bamifayo koma wekelo
Terimirembe no bana we yale kawo ne bazadde be bamwe